Unacheka inachika. Raile kosile ramu si duelo ka Angel Sounds. Opuno. Neros kusa kirono katiti. So ikoraja tisingoro tomo jacket. Ara itema joke just style chi kwenye koraja tisingoro tomo jacket. Yaloma.
Once again.